kisiwangulwa nina mukama katonda nze yanwanira
ebidudu mokire mizinga sitya nga mukama oyo wali nkuba bulati luno luyimba lwa ku mutima gwange mukama olina obuyinza nsimye olw'obuwanguzi buno nina okwebaza oliwo
My brothers and sisters, na mweba nange, mwebale nyo kunjagala. Okwongata kubasenga bakoja na mweba jaja mebaza. Mwebale kugonza lugendo lino, mukole nte mwe. Nebali mwana bandaba mwekula mwajagala bambi, era na mweba simba.
Oliwa
mama,
kowola mama wange wayola mweba ye. Omutima omuzadde, gwolina kya wakatonzi kya mukama osirisiza balabe bange onywezeze bigere byange ekitiibwa kiteeka gyoli leka nneebaza balabe bange kale mwanjigirizza okusaba katonda era buno buwanguzi bwange nomukumpadde mwebale mufubye nnyo munnemese kyokka temufunye buwanguzi sikukiina naye mwebale nnyo lw'okumbuza otulo sibalaata naye mwebale nnyo
www.djericom.com.